turaguma mu Rwanda ho leta yashyizeho itegeko ryemera ko urumogi ruzajya ruhingwa ariko ruzajya rwoherezwa mu mahanga rwinjiza amadovize mu isanduku ya leta uza ruhinga cyangwa akarukoresha bitemewe n'amategeko azabihanirwa Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro
Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere w'iki cyumweru yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi iki cyemezo cyakuruye impaka nyinshi hirya no hino mu gihugu mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hari abemeza ko kwemera guhinga urumogi mu Rwanda bizatanga icyuho ku bagega barugura rubahenze bakabasha kurubonera hafi
ukurikije amakuru duhabwa n'abantu duhura nabo hano hanze bavuga ko rwazamutse cyane ku buryo buhanitse mu biciro cyane cyane za biryogo na Nyamirambo hari abantu rwose barucuruzaga ari nk'umwuga muri za 1992 utubure tubiri ngo niko batwita twaguraga icya cya 5 nyuma biza kujya kuri 5 ari kamwe biza kuzamuka muri za 2000 bijya ku 100 biza gusimbuka muri za 2005 na 2006 na 2007 kakagura 300 za kubyara 500 ubu ngubu iyo babajije aba tuganira nabo tutese ya mari yanyu iracyaba bati kamwe kagira kuri 3-5 ndetse iyo twabuze kamwe bagatangira 5 urumva niba abaturage bavuga ngo ni imari yabuze nubwo leta izashyiraho inze ingamba zikomeye zo kugira ngo ruhingwe nabemewe kandi rucungwe ntihazabura urusohoka ngo rujye muri abo barubuze ngo bari uko bakugenza ku icyo bihanitse
umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo atangaza ko nubwo leta y'u Rwanda yemeye ko urumogi rwahingwa mu gihugu mu mategeko y'u Rwanda urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge ndetse abarufatanywe baba barukoresha cyangwa bararuhinze batabyemerewe babihanirwa umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gukoresha urumogi bizakomeza guhanwa
ibintu ni bibiri kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga icya kabiri kuba ko nk'urumogi ari icyaha icyaha nyine ni ukuvuga ngo ntabwo politiki ya guverinoma yafashe ntabwo ari ukuvuga yuko kunk'urumogi ari atari icyaha kunk'urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kizagumya gukurikiranwa gihanwe n'amategeko guhinga cannabis kugira ngo bayohereze nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga hari amabwiriza nk'uko nabibabwiye na RDB yahise ishyira hanze kugira ngo akurikizwe
Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yasobanuye ko urumogi rusanzwe rwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa ku ndwara zinyuranye u Rwanda rukaba rwifuza kugira uruhare mu kugeza iki gihingwa ku isoko mpuzamahanga
ni ibimera byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kurwanya cyangwa se mu kuvura abarwayi bafite uburibwe bukabije imiti yifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe uburyo bakenera ko iyo miti idasanzwe nabo bayibona twari dusanzwe rero twitumiza hanze ariko turashaka natwe kugira uruhare mu gutanga ibyangombwa kugira ngo ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bikora imiti nk'iyo ngiyo tubiha ibyo bakeneye kugira ngo bakore iyo miti kandi tuninjize amafaranga
amabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB agaragaza ko hazagenwa amabwiriza akomeye haba mu buryo bw'amategeko n'umutekano waho ibyo bimera bizajya bihingwa RDB igaragaza kandi ko ubu buhinzi buzakorwa n'abantu babiherewe uburenganzira nta mazina y'abantu baba baratangiye kugaragaza nk'abifuza kwinjira muri ubwo buhinzi yagaragajwe gusa icyo RDB imaze gusobanura ni inyungu z'amafaranga igihugu gishobora kuzakura muri iki gihingwa kugezwaho ubuhinzi buzakorerwa ntiharatangazwa gusa RDB sobanura ko buzakorerwa ahantu hihariye harinzwe ku buryo bukomeye ku buryo bitazashoboka ko urumogi rugera mu baturage Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali